Tulo tulo kwatu mwana butumu kwate uli musizi sebulira Jagala genda ko kumazina nzine kundongo kwate kubulamu obulamu bwakuleka Jagala genda ko bweru kanchakaleko luli balunga lukubye walumbe mutemu tasasira Zala sibala banako Bipisa maso Manange bitwasoma Wasasana Matoka mombo zezuno Unama wanga kampuwe mpakase Wemba funye chisera Bana bange Mundeke nchakaliko Embera zabantu Zichuka ngobute Akwa galoro alero Encha kuchawa Sekere olwalero enja sibasumbusa nakirake eddubu Yagendezira kumwa Nabalala bangi nibagoberera Sikale kawalia mamotwalae Mabali mamotae Chambate yambula kogo Chese kasirivu bamubusa Oyo muyanja simulaba kogo Michael Zinda bamutae Walumbe walumbe banange tasasira Walumbe sira balwachi anonyayo benjagala Lekane yagaleko sasa musango Mbuli babuti lutute Enseno terina nyitio Omugagga n'omwavu fenna tulikwata limuvu